mwingine baba bwana naomba uweze kushinda baba bwana hakuna mungu mwingine baba bwana naomba uweze kushinda Bwana Yesu, wewe ndiye mwokozi. Bwana Yesu, naomba uweze kushinda. Bwana Yesu, wewe ndiye mwokozi. Bwana Yesu, naomba uweze kushinda. Bwana Yesu, wewe ndiye mwokozi. Bwana Yesu, naomba uweze kushinda.
Yeah.